tunamsifu Mungu. Anatulinda kila siku. Neno lake umetuzunguka siku zote. Haleluya.
Kulevi na urembo wa viwezi, kulipa, nikashindwa kulipa, nikashindwa kulipa. Walionidai wote wakasema nishikwe, niliposhikwa nikapelekwa mbele, sikuweza kulipa, sikuweza kulipa.
Like our official fan page, Gemma Kufu DJ Academy, and be part of our community.
Tulipofika mbele wakasema nilipe, niliposhindwa ikasemekana nifungwe, watu wote wakasema nifungwe, polisi wakasema nifungwe, hata chifu akasema nifungwe, kujitetea nikasema nina watoto. Shanga ya Musa utaona ya Firauni, wakasema mali yangu liende, shamba langu liende, nyumba yangu liende, gari langu liende, hata watoto wangu waende, jamani hata mke wangu waende. Akamtuma Yesu ili aje alipe, Mwokozi alikuja kulipa, Bwana Yesu alikuja kulipa, dhambi ni deni utakuja kulipa, dhambi ni deni utakuja kulipa, utakuja kulipa, utakuja kulipa. Baba aliona hatuwezi kulipa, akamtuma Yesu ili aje alipe, mwachie Yesu alipe, mwachie Yesu alipe. Kiburi ni dhambi utakuja kulipa, majivuno ni dhambi.
Yeye hakuniacha korokoroni kwa kweli.
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. BJ Demakuf, a.k.a. A.k.a. Omsan in the mix is my name. 2024 ndio mwaka.
Wakikuyu,
Wakikuyu,
Wakamba,
na Wakamba,
Wajaluo,
Wajaluo,
Waluya,
na Waluya. Hapa Kenya, Yesu twakusifu.
Nairobi, Kenya.
Hapa Kenya, Yesu twakusifu.
Wamasai,
Wamasai,
Wameru,
Wameru,
Pokomo,
Pokomo,
Mijikenda,
Mijikenda,
Wamakofi,
Wamalofi,
Nanderemo,
Nanderemo,
Wakucheza,
Wakucheza,
Nashangwe,
Nashangwe,
Wamakofi,
Wamakofi,
Nanderemo,
Nanderemo,
Afurika,
Wakucheza,
Ziga Shangwe,
Nashangwe.
BJ Demakuf aka Umsani in the mix is my name once again. Demakufu Gospel 2024. Unaingia pale YouTube at Demakuf TV.
Yes, why? mwisho. Yahweh, Yahweh ni Mungu. Yahweh anatawala. Yahweh Siba wa Yuda. Yahweh mwanzo na mwisho. Yahweh, Yahweh ni Mungu. Yahweh.
Papa God, you are great. Papa God. God, you are fine. Papa God, you are great. You are fine. My life, I give it to you. Even my family, I give it to you. This music, I do it for you. Each and everything, we dedicate it to you. This one today, I dedicate it to you.
Papa God, I see the thing you need to do. Father God, make me look so strong.
Papa God, I see the thing you need to do. Father, you can bless my life.
Papa God,
Papa, Papa, Papa. Let me do my thing. Let me pray this name. Let me pray this name. Because yes, made me strong. My brother go easy. Let me do my thing. Let me pray this name. Because through him I'm famous. This one I hit.
Emma Kufu Gospel Throwback Hits. The title of the mixtape
is the hit to my heart.
2024 ndio mwaka.
So good.
Just in case you wanna be a professional DJ.
So smooth.
Emma Kufu DJ Academy is the place to be.
This one today I dedicate it to you.
I see the thing you do, but I can make you look so strong.
I see the thing you do, my father, you can bless my life.
Ooh.
rest of my life. He raised it from zero to hero. Zero to hero, I'm gonna work for the Lord. The rest of my life, from shame to fame, from glory to glory, I'm gonna work for the Lord. I'm gonna
work for the Lord.
Hey.
Chana na hayo, mpe Yesu roho yako todie.
Jinsi anabamba, jinsi anatukwachu.
Kwachu,
lazima tuimbie kwa umati wa watu.
Watu.
Sisi tuogopie vita na tumeamua. Hatutaki devo, shindwe shetani twende. Jinsi anabamba, jinsi anatukwachu.
Kwachu,
lazima tuimbie kwa umati wa watu.
Watu.
Sisi tuogopie vita na tumeamua.
Kaina kwa kurudi kwa kejeso.
Sisi tuko tayari.
Nama
dhambi zote sisi tumewachia Saitani.
Chukua
machali na mamanzi, watoto na wazazi.
Wazi
sifu ni mwokozi. Haleluya ibaba sifo vye.
Jinsi anabamba, jinsi anatukwachu.
Kwachu,
lazima tumwimbie kwa umati wa watu.
Watu.
Sisi tuogopie vita na tumeamua.
Nani kama yawe, tegemeo langu.
J Demakuf aka Umzanin, the mix is my name. It's all about Demakuf throwback. A throwback gospel hit. 2024 ndio mwaka. Eh, kupata I mix unaingia pale YouTube at Demakuf TV. Just in case you wanna be a professional DJ, Demakuf DJ Academy is the place to be.
Oh, nyumba zao wameharibu sababu ya masenge. Wanamwaga mtama mbele ya kuku wengi jamani. Itakuta wakiwa simanga mabwana zao jamani. Kirisi wanaweka pia majini wanavuka ili waweze kuwakumba za mabwana zao. Siku wa manane wanazunguka nyumba za watu wakiwa uchi wakirogani mambo ya ajabu. Mungu tunaomba kwako uwakuse kina mama kwa jina la Yesu Kristo waokoke. Yeah, yeah.
Tawaombea, tawaombea, tawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mumba. Awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa.
Na wazee wengine vile vile wamepotea. Kila Jumapili wengi wako makanisani. Biblia wamebeba pia na vitabu vya nyimbo. Wanaimba haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Toka Jumatatu hadi Jumamosi wa sherati wanakimbizana na ndogo ndogo kwenye mita. Mungu ninaomba kwako kwa jina la Yesu Kristo waguse kina baba uwaokoe jama.
Tawaombea, tawaombea, tawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu. Awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa.
Wavulana wengine siku hizi wanatisha sana. Kazi ni kuvuta ngwaiga, mkuvuta sigara. Wanatoa moshi sana, utadhania ni gari moshi. Wanatafuna mira, utafikiria waunguzi. Mungu wamemweka kando, hawamjali tena. Zungumza na wao baba uwaokoe. Yeah, yeah.
Tawaombea, tawaombea, tawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu. Awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa.
Bwana ametoa uzima bure. kwake,
ili tupate wokovu kwake,
tuwe na ushindi kwa jina lake,
tuwe na ushindi kwa jina lake,
tumsifu, tumwabudu, tumwinu.
DJ Demakuf aka Umsani in the mix. I want to say thank you for watching this video. Remember to share, like, and subscribe on YouTube at Demakuf TV. See you again. Demakuf Gospel Hits Volume 2. Coming soon. Just in case you want to be a professional DJ, Demakuf DJ Academy is the place to be. For more information, you can log on to www.demakufu.co.ke.